were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
Ndị ndozi ọdịnala nwanụ nwoke na ose ekele ụmụ anyị sikwa udodere n'ụbọchị nke taa anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ụmụ ibe anyị si ka anyị kwuo okwu a anyị si ka anyị gbuwa okwu a taa ihe mere anyị si ka anyị gbuwa ya ụnụ na-afụkwa m ọfụma ụlọ ekwuo ọwụ ụlọ anaghị afụma ọfụma ụlọ agwa m maka okwu a dị ezigbo mkpa okwu a na-edufu okwu a okwu a chọrọ ikwuta na-edu ogbu one ndị be anyị bịa ogbu one ndị be anyị egbuo onye ọbụla na-ekwu maka omenala ma ọdịnala igbo ọ bụrụ na ọ bụrụ about one single thing nyekwa na anya ebe a ọkpefodistin nọ ihe ihe a bụrụ ọwụwa anyanwụ na-ekwe ọwụwa anyanwụ ebe a ihe a bụ ọwụwa anyanwụ ihe a bụ ọdịda anyanwụ ọdịda ndị igbo na-akpọ ya mgbede elu ụwa na-akpọ elu jụgoro onwe gị kedu ihe cloud how did this cloud become to be ihe ọ bụla ị na-akpọ ọkụ kedu ebe ọ na-eje ọ na-aga n'elu gịnị mere o ji aga elu because something is pushing it upwards e nwere ihe na-epush up elu abụrụ elu ihe a na-ekwu something push ọ pushi nke a na-ekwu inwe ihe inugo ihe enugo n'elu a na mmadụ bịa bụrụ na ọ na-ana isi ọ na-ana that means end that is death and this is life echiche light yeah light but all lower light ka ọ bụ ọnwa na-eti eti mana ejighị ya afụ ụzọ nwanne that's why the west need light everywhere ị na-ekwu maka omenala igbo ọdịnala igbo ịmara aba biology ịmara aba human system ka o si arụ ọrụ ịmara ihe na-akọ ọya butere anyị ihe anyị na-emegeri taa. Ọ kwadịghị tụọsọ small thing megoro accept inside your brain na ọdịnala Igbo bụ only for one thing, for mind cultivation. From that moment, your brain, your mechanism will change. Chọpụtagodi na ọdịnala Igbo is for one thing, to find the passage back to where we were before. Life is a movement. The same process is sperm gara, all the same process ka anyanwụ gara, the same process ka mmadụ na-aga, nothing more, nothing else. The same way your character si ebi ndụ life, the same way organism inside your body si ebi, the same way the element on earth si ebi. N'ebe aja, aja ahụ na-akwụ ebe aha, gịnị mere aja? What is the cause of aja? Jụọ onwe gị ajụjụ. From erosion, from rock. Erosion from rock, that is the sedimental rock, the particles emere reject. Rejected particles, so ebe aja ahụ na-afụ. That is why ọwụ na mmiri ruo na sea, Atlantic Ocean, o ruo ebe ahụ, ocean will reject the sand. Every condemned particles will be rejected anywhere. This is nature. Ọ ga-reject any impure particles will be rejected. So aja ụlọ na-afụ na ka nna gị ji wee sị gị chụọ aja, gị chụọ aja, remove unclean particles. Gabuo datin, bikos datin toro ogologo agagha amaka ọnwụ hera ha niile. Gụọ ihe am sende na Facebook. That is exactly ihe nna gị na-ekwu. Ọ bụrụ ọkụ ụzi ụmụ m wee na-enwere. What is kedu ihe egwu a ga ọkwụrụ igwe wu the problem? Kedu ihe ọ ga-add? What is ebe ọ bụ na everything is about mind development? Kedu ihe igburu ọ ka igburu ewu adịrị na this mind development? I want to know. Ọ bụ na I jere ụlọ ọgwụ, dọkịta si ahụ adịghị gị na igbusi ewu na ọkụ, ahụ adịghị mma. This thing have nothing to do with this thing. It's your own personal problem. Ihe a na-ekwu maka ewu, how do our children a na-amụ amụ know about this inner self and outer self? Ndere na this Facebook. How would your children may understand that they will sand the inside their stomach if kind not taken? The thing will cause virus because all they may interact with any virus or offer. The same thing with the mind. If the mind is not cultivated, it will interact with every nonsense. Can you hear what you are over at this thing like what? Yeah, what do you mean? O nwere ihe jikọrọ ihe na-aba, nothing but ndị ndị mmadụ a na-akọ nonsense ejegharị bikos mmadụ ime acept nwanne ịmara ihe go and learn. If you don't know, go and learn, is your all your responsibility to learn. Go and mara ihe. The journey is only one journey. The sun's movement. The movement is about the sun, about anyanwụ ka a na-ekwu maka ya. That is why eje afọ a na-ekwu okwu ya bụrụ about iji ekwu ọkụ ije na mmiri chụọ aja. No, it's about the movement of the sun. The name asị ka ọ na-agba afa na-ekwe ya ebe a is the ten planets, the energy moving. Ọ dị gị ebe a na-akwa ajị, ajị anọ ebe a, everything. Na-ekwe ajị niile anọ ebe a, ha niile, the message ka ọ na-agwa gị. Because without this ajị, how can the brain locate ebe e nwere a problem na ahụ gị? Ọ bụrụ na heat na-eme gị n'ime ahụ now, the body will send message to the brain. Gwa na heat na-eme. So brain need to change the system of the body so that heat ya na-eme gị akwụsị. Ọ bụrụ na brain send information to outer space, how can outer space locate ebe ihe a na-eme? Ọ wụtụrụ ajị nọ na mkpa ahụ gị. Because every ajị ọ bụla nwere sizes and weight and number. That is why ahụ gị niile eji wee nwee n'elu ụkwụ gị, nwee ebe a, nwee na ntị gị, nwee n'imi gị, because all of them bụ sequence. So what do you know by mistake? So all kwa ihe na-ekwu, kedu ihe ọ bụ? That is the question. Ọ bụrụ about if you want or you don't want, I don't care. What do you want? But ihe m chọrọ, I want to leave my children with the best that ever existed. I want them to have the best. Go do the best, still not there. What is the best there? Omenala Igbo ga-echụ aja igwe ọkụ. Ihere ọ na-emekwa ụlọ. Ihere ọ na-emekwa ụlọ. Ihere ọ na-emekwa ụlọ. Kedu ihe what is it? Kedu ihe ọ bụ? Kedu ihe agwaghị ọkụ ya agwa nwa gị children ịmụrụ amụ, ụmụazị ịmụrụ amụ isi a, nwa ka nje chụọ aja. Tụrụ mpa aja gị. aja na-ekwu about this thing, the sand you see on the street was rejected by pure elements. The aja inside your body, the sandy aja inside your body is rejected by the pure element. Then your mind, the corrupt element is the aja. That is the animal self. How about I get the animal self, not the animal on the street. The animal self in you. Ọbụrụ about goat a na-ekwu bụ look at the horn, nekwe mpi ewu gara n'azụ. Ọ sị gị nere m anya, ụzụ na-amaghị akpụ egbe nere ịgba anya n'ọdụ. Ọ ihe ahụ gosiri gị n'egwu ahụ. But mba ndị ba ya egburu ewu, nna nna m ha ancestor nara ewu taa, nara ọkụkọ taa. And so what? Ancestor nwere ọnụ, ọ bụ imesia ihe dị ewu. O nwere onye mmụọ efu na-eri dị ewu, ọkụkọ na-eri dị ewu. Imesi ịrụghụ fon, ịrụghụ moto, ịrụghụ mechin, ịrụghụ bicycle. Ọ bụrụ kọpịnta nkịta ịrụghụ. E nwere ihe a na-akpọ positive energy and negative energy. We are living under the influence of negative energy, if you don't know it. Because the moon is the transistor. Ọnwa na-acha with the soul of the anyanwụ. So the soul, the honor, that is the atori anga. Your ignorance and your stupidity kills the God in you. Because honor under concealment. Igbo be ya. Ọkwa mgbe apisi is very clean near you, then the dead soul will begin to elevate. But nke ị na-ebi now, you just igbu gị, and then you can walk in the cycle here on earth, walk in the cycle until you become somebody to absorb. Because the journey is for you to master the life. That is the story of everything. Ọdịnala Igbo is for you to master. All message e debere you to master life, ọ bụrụ Igbo ọgụ. So mythology, they are giving you secret messages how to become the master of your life. But you refuse. In our body, wait for you. After you refuse all these informations, are you not a slave? You slave your own self. Even though you're a slave, you enslave yourself because the creation in you, you reject it. He said, Ndozi Odinala ji wee sị gị, Ndozi Odinala ji wee bụrụ ndị ochie, ha ji wee bụrụ ndị ama. Go and look our video from A to Z. Ọ bụrụ na abụrụ about to help you develop your mind and become who you are. And become who you supposed to be, so that you can have your own destiny in your hand. Isimba, ineje ego, ọ sara ha egwu ọkọ, anaghị achụ aja, anaghị eme nka. Ka Jesus said, o ke ke gịsịrị abụ ka egwu dị. Ka Jesus sịrị gị aja, ụ na ayọkwa anyị ka aja rụrụ sayensị. After ko sị na agbụ sayensị, ụ na arụ. Gaa gwa ndị na Facebook. Ọ bụrụ na nna gị amaghị aba biology, how do they know that na egwere sand nọ n'ime afọ? That is why I give the message in public at first place. Why I give that strong information bụ maka ndị na-eme nkọgheri, if your ancestors don't know about this your stomach body, how do they know about this sand in your body? Kedụ Maria, that is the question. So, all people who shadows mythology, a man that you are dealing with the higher self of human being, the gods are self. The God self, because the information of ordinary Igbo is for you to become God. Not for worship. Because if you worship, you will lose heaven. Worshiping, you will lose heaven, life and direct, because why? Heaven is the condition of the mind. It's for you to absorb back in the source, the place you came at before. So if you are not pure, you cannot make heaven. This is what they say. Everybody says it. Every religion says it. Never happen about something on the end. Because somewhere here, never end here. Enu is the pushing of the sun. The rising sun, yeah, baby. Rising sun, and the descending of the sun. So can you believe in heaven? The heaven is the condition of the mind for you to absorb back where you came from. If not, you'll be in that forever. See? Never the changing place here. The changing place is three. You ever. Is it ever, forever? When nobody is ever, you can have a whoever. You move in three, you must come back to three. Nwanne ihe bụ the most stupid thing I ever seen in life. Ọ bụ ihe ọ bụ, ibe ibe. Ị chọrọ ịkpa moto, ịchọrọ ịzụ fonu, ịchọrọ ịzụ machin, ịchọrọ ịzụ ihe niile. But why don't you work towards this thing? All those your desire, work towards them. Mba, ịchọrọ ịnọ na ofu ọnwa, ịnọtụ na ya, ịnọkọta nwa gị automatically, nwa gị amara ihe. Look at nna nna anyị ha na-eme anyị force to go to church. Emechaa ha na-asịkwa gị na enweghị ihe dị mma. Since ị gawa nyawa na onwe gara ụka gasị ụka, o nweghị ọga pụtara. Ọga pụtara sayensị, o nweghị ọga pụtara n'ụwa. Ọ na-emekwa gị na ị ga-abịa kwasịrị ya gaba dio. Ọ dịkwara chọọ onye a na-ekwu ihe a na ọya ya bịa, ọ gbajere ụlọ ọgwụ, ọ chọghị ịnwụ anwụ. Ọ ndọ na-ekwu okwu na-enye n'igwe ka a na-eji na-agba ọsọ ya n'igwe, andọ chọrọ ịnwụ. Ọ chịkwa gị bịakwa jere ekwere ya ụdị him, ọ ụdị ahụ. O mee kere sayensị ụwa igwe. So all the sentinel ndị a na-emekwa na-asị our ancestors way. Nwanne gị, ancestors way is what I posted you. Our ancestors are great. This information, you will hear from Trump. Trump will bow. If you show Trump listening, he will respect you. Okra okoraji na normal. Ewu is your own character, unconstructed character. Is all ewu. Ihe ewu ewu. Ihe ewu ewu. Not a poor man, poor goat with horn. No. That is the horn symbolizes animal self, unconstructed being. Onye a na-ekwu maka ya na ọ bụrụ ọsọ animals onwe ya. So nwa ibe, if you confront Theresa May of England with this information now, you will respect him. She will respect him. Because ọgbara ịnye ị nwere thinking faculty. Because before ha nwere bido 1000, William the Conqueror founder England. Nna gị enwere this information. Ọ dị n'Igbo ukwu, thousands of years ago, ọ bụrụ mụwa, I did not make it up. This thing is an artifact, all artifact, all this information comes from the artifact. Ihe ahụ na-egburu anyị na asọrọ ya apịrị apị, ị na-egburu ọgụgọ na-amaghị ya George. This is where this information lies. But ị were ihe mawa George na-egburu ọgụgọ. Oji is oji, oji, oji is carbon, ọ bụrụ black. Oji is the thing that bounds everything together. That is ihe na agwagwa ọwụ oji nọ n'ezie. That is number 6. Sefu na abịazie asa. Isazie ye, ọbazie na asakọnụ. That is the lighter, that is the matches, okpokoro matches. That is why you eji ekwe n'aka. Ekwe ọkwa obere ahụ na-ejide aka, ekwe obere aha na mkpakara ahụ na-eji. Nke a matches, nke a bụ ekwe, nke a okpokoro matches. Ịkpa ha n'ilu, kpa. Ọ ịkpa matches n'ụlọ ya, ọkụ ewee pụta. All 6, 7, 8 ka a na-ekwu maka ya. This is coded secret given to you. Igburu ọjị n'aka si na Holy Spirit na ịkpa ha anya ifo ndụ. Mba. Oji o carbon. With this carbon, you can build everything. Every elemental science came from this carbon. So you are the number 7. Ọgụ ọbasa. Ịpịawazie ya. Ịpịawa the oji distribute wey kana gị si wee gwa gị na many of our languages which are nwa ha dị nre ikwu na. Ịkụwa ya, ifu ọkụ, electricity, knowledge, everything is the same thing. Ka ọ dị n'elu, ka ọ dị n'ala, ka ọ dị n'igwe, ka ọ dị na mmụọ. Everything is everything. Once you have the information of one, you have all. That's why I borrowed the phone 10 years ago. Nnukwu Nokia. Today now they are building smartphones, changing cars, building planes, because it's one information. What you need is to accelerate or reduce, amplify or reduce. The same thing. Or modify is the same thing. So many years ago, nna gị si gị na eze. Kedu ihe eji eze eme? Eji ya akwụ ihe. Eji eze akwụ ihe o, mana ga-egosi ya ọ sị ọ ga dị clean. Eze wụ dị strọkchọ. Kedu ndị na-achị n'ala Igbo mgbe ndị ochie ndị eze? A na-ekwu maka ọchịchị, a na-ekwu about institution strọkchọ. Ọ ihe eze pụta, that's why you have to keep it clean, because onye nwa bụ the ladder. The structure is the ladder. N'ebe the structure, ọdịnala Igbo is the structure, philosophy, which gave birth to omenala. A ga-edoboro ụmụazị a na-amụ amụ. But mba, ọ bụrụ ya ndozi ọdịnala nke a. Ọkwa igboro dị sitere ụmụ feelu dị si ndozi ọdịnala 500 million years time ị gaghị enwe. Ụna ama ha ka ụwa si aga. Ụwa bụrụ amụ. Anyị ka nọ ebe a ka anyị nọ kịta. Ime isi ele, kedu mgbe ị ga-eji agacha ihe a niile, wee bịakwa ebe again. Oh, next century, maybe 5 or 6 centuries to come. Mana ọ ga-adịzịrị ụlọ nwa, because anyị nwere onwe anyị na ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị na-eje dị ya. Kama na oru echi, ọgwụgwọ oru echi si ada slevi nọọsụ, ndị Igbo isi slevi ndị Igbo, mba gbawo. Na ekwe nkịta onye ọbụla mekwara onwe slevi, is a choice on your own. If you want to slave yourself, slave. Ebe a ndozi ọdịnala ya mara ya bụ slevi here. we deal with the mind. Once the children, the student is ready, the master will appear. Ndozi ọdịnala ka anyị na-eme ụmụ ibe. Ndozi ọdịnala ka anyị na-eme the highest intelligence ever existed. Ọnwụ na onye a gwara na dis nna ya nwere ihe kọnektịrị aja na aja, ọ gaghị ekwe, ọ ga-eche na igwe ewu ka a na-eme. Ndị mmadụ 99.9% of ndị Igbo gịnị bụ aja, ọ ga-asị na sacrifice. Unu eyi uzuzu na oyibo a translate Igbo. Oh, it can never work because you know baby rose. You might have to ever have money. You might have sacrifice him back or say sacrifice. Tell you sacrifice, I'm not. But I'm a mere aja. Money here aja. I told you what I said, you I told you a good you I told you here will cloud, you because I don't have my soul, you go, you bump my mama's soul, you go. But you bump my man. Oh, where is he? But you don't have to know you before. I don't have a joy about you. Ọnwere igbo achọba m oyibo maka na igbo agbụrụ ya mụọ m n'ime mamụn ihe ọgụ marakwa the secret one the title ina any language of igbo the seven each language of igbo the seven different meanings each one gwazie m mgbe ị ga-eji agacha ịmatabeghị ike wa obi ọdịrị conversation sef anya amatabeghị nyafọzibe nke ejizi ele mmadụ enwere igbo eji ele mmadụ na mana ndị be anya nwetabeghị ihe ha na-akọ a na-agwa ha sọmtịn ga-abara ha uru nwanne nwere onwe na asịrị ụkpọ ya ụgwọ ọnwa nwere ya jere were the information bara onwe gị uru take it have your life bara nwa gị uru bara ụmụ gị uru bara vileji uru uru bara ihe nịrụ ụra ihe anyị ji wee kwụsịsị ị na-ekwuzi okwu biznes ihe ndị mmadụ chọsịrị iwere ji asị n'ọgụzi ihe anyị gara dị na ọbụla ọ bụrụ ihe anyị gara ihe anyị gara charity work onye ọ gara biznes na-abịa orubeghị mgbe olụrụ anyị ga-egbe mgbe anyị mara ndị uche ha dị ya ọwụrụ ebe ịbọ na ọwụrụ ọpọchuniti anyị achọghị ọpọchuniti ebe a oruoro gị ma ụgwọ na oruru gị chọọ na ụzọ e nwere ndị ọdịmkpa nwere ndị na-anọkụ n'obi ka ọ na-anụ m ndị aha ka anyị chọrọ bụrụ ndị ọpọchuniti na-achọ ebe ọ na-enweta ọpọchuniti mba anyị achọghị ụmụ ebe ihe anyị chọrọ ndị ọdịka ọ dị anyị ndị ọdịsị na ọdịka ọ dị kpọsa ọdịka ọ dị ezoro sọ na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala igbo ụmụ ibe anyị enwetago ebe anyị na-arụ na be anyị onye nwere anyị wee kwụsịgbu okwu kansa anyị bifọr bikos ọf na anyị na-achọ ebe anyị ga-anọ anyị enwetego a place ọbụrụ ga a ga-emepe ndị mmadụ ga-abịa anyị ga na-eme ihe dị iche iche ebe ahụ ihe dị iche iche ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ha bịa bịa riri nri o nwere ndị nwere kansa anyị awụrụkwa dọkta mana atlist anyị nwere ike ịgwa gị ihe ị ga-eme ineri ị gaghị enwe kansa maka ihe anyị na kansa prevenshọn ka a na-eri ezigbo nri maka ị na-eri ezigbo nna okporo gị a na-agwọ nwanne ị na-eri ajọ nna okporo gị anwụ anwụ ị na-ata arụ na-erisa akpụ ebiri da akpụ 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 nwanne okporo gị ụba ọ nwụrụ anwụ ka tọch eletrik fud onye na-eme gị debrit na-eme exesaiz anyị gana eme kwụkwọ izi ebe ahụ okwuizi anyị gana emekwụkwọ izi iwu ini ya chọrọ gị nwa 20,000 jewe na-eri dị na ịkọrọ ndị bụ anyị mee ka ndị na-eme kwuizi kwuizi beson dị isi igbo filosofi na ideoloji ịzata nwa onye were 20k na ba ga akpọrọ ndị vileji ụlọ ihe ịfụrụ anyị maọbụ ndị ndozi ọdịnala igbo ndị chọrọ adị igbo dị mma and anyị ga-emekwe na ya o nwere ihe m gwara ndị mmadụ bụsị mbụ nsị ha na n'ụlọ na ịnọhụ ụlọ ịnọ na lig na lig nwanne ị gaka ha abụmachi a na-ekwuzi okwu kọpụ ị na-azọ kọpụ ịnọ na lig ị na-ekwu price of your goods ọrụ na market index goods bụ ọrụ na market index ụmụ ibe ọnọrịa igbo a nọrọ dị igbo a nọrọ na index anya na lig ka ebe a ga-esi akpata ịnụ ọwụzi ọdịnala igbo na omenala igbo ga-ebubata na lig politikali ekonomik evrywe soshal sayensị chariti evrytin is embedded in those ordinary all this thing ga-ebubata na lig wee kwubesi okwu ọnwụ na-ezụpụta politicians ewepụ kpakpando ochi na ndị amaka ihe nwe bed of the same feather flows together ọnwụ na-ezụpụta the politicians you will not ị ga-ewere ndị ochi na ndị ama life and direct you have to zụọra ha ezụpụta ha ọnwụ na ụlọ akwụkwọ anyị na ndozi ọdịnala igbo na ala igbo bido onye ọbụla rụrụ 7 years nyabatara anyị na ndozi ọdịnala biko onye ọbụla nwa ya rụrụ 7 years ọ chọrọ ka nwa ya baa uru kpọjie na ndozi ọdịnala igbo na dia training center ka ịzụpụta ha mmadụ ọkwa ndị ahụ bụkwa nwanne a na-akụkwa ọgaranya akụ a na-akụkwa ya ka mkpụrụ ịkụọ ya ọmịa mkpụrụ ka mkpụrụ oisi ọkwa nkụ nne che na evrytin wụ nne ọtọmatik enwe go automatic way to heaven. You na chop of paper money enwe value in commerce. Paper money enwe value. Ihe nwere value bụ commodity or property. In commerce, ọkwa property ka ama. Mana anyị nwere anyị na village anyị nwee ihe niile anyị rapịa na-achọ paper money. Paper money e nwere n'isi n'ihu. All the commodity bụ ihe nwere isi, the commodity, the property. So all na inwe knowledge how to harness the property in your land. You will somebody. So ụmụazị ya na-amụ amụ ka anyị gwogo di ha na Sunday, aja a na-achụ acha bụrụ igwe ọkụ na igwe usoro ha agaghị adị lazy because ya bụ laziness. All laziness. Because if you control your mind, you control your spirit. If you control your spirit, mmụọ gị will be elevated. Because you don't know. Mana ọ bụrụ na spirit m na-edugharị gara chie 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 chie, ndị Igbo siri onye kwe chie ekwe. Ka ezi onye bụ ụzọ. Ọ bụrụ na onye kwe chie ekwe, then who is the leader here? Nwanne, mgbe ndị ochie nwere mgbe anyị ga-eje buru mkpa anyị na watch movie. Movie ahụ ọ na-eme aktọ pụta ọpaakị ya moto ebe a buru moto ọzọ. Onye ọbụla pụta ọpaakị ya moto buru moto ọzọ, ọbụla pụta ọpaakị ya na-eche njigharị moto. Ihe a na-ekwu wa life, how life changes, reincarnation or distance, because you come back and use a different car. I'm using a different body now. So if you use a different body, that is why na in the movie, akọ na-ata ahụhụ, tagide ahụhụ film abụọ. Mana ọ na last time ọ na-egbu goals. All these things is every day in your eye. That is why na jikọrọ gị ajụjụ why goals ga-eji wee na-ebi na-ebi na movie na-ebi 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 na-ebi. Akọ na-ata ahụhụ na-ata ahụhụ, save to everybody. But Ato nwere power Ato fight o, but he is a good man. He kill everybody. He is a good man. You see? This man bụ Ato, mana a good man. You will pose. Kedu ihe na-akpọ ọga gị? You call it pose. You never call it actor. You see? If you go ahead. You go ahead with your name. For you, ọga gị will be a good person, good man. But why do you wear pose? And the pose will name Ato. Gwazie nụ nụ. Why e ji akpọ ọga bọs ebe ọ bụla na movie na always Ato na-egbu bọs. And then Ato is a good guy, bọs is the bad guy. So you see who is the bad guy? That is who is the master is the bad guy, not the actor. But Ato nwere power. So ụna echezi na mgbe ọbụla na-asị gị you control your emotion, ọwụ na ọka ije nọdụzie amaga aka ntị ichere nke ọzọ ka amaga ọ bụla eziokwu. Because if actor in the movie is a good guy, gbucha the whole bad guy. But na igbo na igbo bad guy, it will send it now. This is who we know as Oswagu. Oswagu is the person who killed the bad guy, which is the unstable mind. He stopped the evil in you and changed you to be a better person. So in mythology, he's a hitman, in myth. In movie, mgbe a ga-eme movie ụmụazị, a ga-eme Osu, the hitman in the comedy of the movie on this Disney Channel. Osu ga represent mmadụ. Then the abu represent abu one na the thing. At the end of the movie, then Osu egbuo the abu, rescue the person abu na enye nsogbu. Mana a ga-eme isi in the movie ahụ, practical movie. Ọ ihe na-afọ na movie every day. Onye ahụ na-afọ as actor na boss. All represent inside mind. Mana ị nwere ike na watch is ya commandant Terminator. Mana ihe a na-ekwu about mind ka a na-ekwu maka ya. Mind cultivation. Ọ ya na-ekwu maka ya ọ bụrụ nwere ike na watch movie ma bata. Ọya na-ekwu maka ya ọ bụrụ ụna afụzi na movie a as something. No, it's here about that's why you see the Western world. Because this true movie, they control their people. How man? They study this thing from us. They are using it. How they use it? They just share this thing now when they as movie. So I can open a movie in Kai. Kọwara ụmụazị ya ifo mean knowledge, light, ife. Onye ha na-ekwu maka ya. But mba ike na Nollywood na-achụ aja na-egbu ọgọ na-etiri mmadụ ọgwụ na nri. Ka ụdị ihe bụ ya. Ọkwa ka ebile ga-eji ụmụahịa. Ọkwa ka ebile ga-eji eji ụmụahịa. Itiri mmadụ ọgwụ na nri. O ji ịkọ ugbo. Etiri ọgwụ na nri. Ụkwụ ya aza ana. Onye nke a gwụọ na ya. Ebe a na-arụsị Kraịst n'ebe a. Una amakwa the una ou na Osuna play a part as a good man bụrụ actor na movie. Then agwụ abịara nice agwụ asị mmadụ bịa na-ekwusisi everybody na village. Osu osu adaghịzi ụgbọ ndụ iwe ewe osu ka eke onye na-egbu mmadụ na village a abịazi ebe aha asị na agwụ na-eme destiny daghịzi omegide megide osu aha egbuzie agwụ aha ọbụzie dị agwụ na ihe isi pụtazie echie osu agwụ asent na onye nwa rescue this village mgbe vampire bịara na village a vampire nnukwute vampire bịara ihe na-egbu mmadụ na-egbu mmadụ emechazie dis osu egbuo dis vampire. All the same thing perfume na eme perfume ị na-esi isi I were sent sent gba this sent ị gbara force but ogbuo na that bad order in do isibe isi ọma otu ndị afrika nwanne ya na-abụghị okwu ha naha ama ihe osie ba abụọ osie ba abụọ ọwụda achị na obunobi ka ọ ga-eme ihe ha na-adịrọ mma na enwere isi ndị nwere uru ọbara ya onye ọ ga-eme eziokwu ị na-abịa ịzọpụta ọrụ ịma orukwu echi ọpụta na complain na afrika ị ga-afụ mmadụ ọpụta ọ nọkwa na facebook evriday o fụna nwa bekee na-eme mmadụ resist oje fọji afek pepa fọji afek bank akaụntụ oje na amerika mbasi na visa oru amerika the next monday ke na facebook they slave us they slave black people they are killing us but if for this thing before na facebook before you jeje fake ye your identity jeba america jeje imeghi ịma ha na ndị nọ ebe aha na achụzụ asị ala ịma ha na ndị nọ ebe aha before na achụzụ asị ala ịgbaghọ ngwana ọ bụrụ na ịmaghị ịmatago afta ka ife ilekpọ ihe niile nwere ile prọpati lee ihe niile nnawa amerika iru ebe a complain chọwa dị anyị gbagbo ndị ndozi ọdịnala igbo nwere ihe ọzọ anyị mana agbara ọdịnala igbo ọ ọdịnala igbo ka anyị na-eri ya ka anyị na-ata ihe ọzọ gbagị na-ata anyị dọnki ya ọsọ gị gbuo ọgụ 100 anyị chọrọ m ịgba ihe m na-achọ bụ ha ka digrii nid to melt metal how many degree of fire can need to crush the sand sand ahụ can crush all the sand wepụta the silicon na ya n'ime gbuo the corrupt element wepụta the silicon were ero glass were ero cup eji anụ mmiri how do I found out this sand na afọ mmadụ na cause sickness how do we remove it kedu anyị ga-esiwe mee ka that is ka ọ stop all this sickness ọ na-edevelop na afọ mmadụ how do we do this thing ọ ihe na nna anyị si anyị mere ọhịa ọsa anyị mere ọ bụrụ na ọsa anyị mụba praktis ihe ha mere nke praktis ihe ọ gwara gị ọsa ekwensi ekwensi nna gị gwara gị si gị ekwensi ekwe bụ gịnị unu na-ebu ugwu evride yo sing in the choir gịnị bụ kwaya kwaya group of people following what ihe a master say ekwensi then in this aspect ekwe is you is the group of people for example you. Then the master with the body I know na nsị nsị a na-agara one place mgbe iri nri a ọ nni ka ọ bụ at the end of the day ọ pụta ọhụrụ nsị asị gị ekwe nsị nke copy what exactly the process that bring this thing out so that you have a new creation anything ọ bụla ị wetara any part of thing ma inorganic or ma organic once you go the same process of this nsị you have a new life. Creation, you created new things. So all depends is what your brain want to achieve exactly. Then if you go this process, you have a new creation. Mba! Ekwentu wa ajọ mmụọ, o nwere mpi, ọ na-eme ihe ọjọ. Light, lighter, and matches. Six carbon, seven ekwentu. And suddenly the light nke nọ n'etiti ka a na-akpọ light bịara bikos onye nwa spakịrị dị matches onye nwa jiri matches na mkpọ matches ọkpa ya ọkwa emume that is three one is the carbon one is the lighter one is the light Friday Saturday and Sunday 6 7 8 isi ọya wụ ojii ahụ na-eji n'aka oji ọbụrụ black kpọtụ nna nna anyị ha ike agwụla na ha ndị na-akọrọ akọrọ achọ ọdị mgbe ịka na-ekwu ọsị na na ọjị ya na ekpe ekpere na-awa ọkụrụ ya ka yo imajin ọhụrụ gị nọọ plant and sky king nye nwa gị ịnọ na n'eluigwe na-awa ọchịkwa bekee na-eri na-eme njoy na ihe ike ụdị idiology created ee ọdịho carbon du n'enugwu col du n'enugwu silicon valley du n'enugwu milestone and everything nwa bekee a na-eri ngwa na onwe creati sidiology ịnọdị nnọọ n'eluigwe na-ene nda ya uri nwanne ara ga-agba gị ezigbo ara ga-agba gị uru ọ bụrụ gị adịwụdị ndị ichie ezigbo ara ga-agba gị the worst thing abụọ dị na no dice na nwere somebody who says it that people are saying it but ndị nkịtị nwere ike ịgbata ha na-akụ ịma ebe dis wọd ndị nkịtị si wee pụta from nkịta why natural people ọ bụrụ nature dị iche from natural people bụ nke onye ị ga-eme isi ata mmadụ ọta ị ga-arụ ndị amị naijiria ahụ ndị ojii na isi agba mmadụ ebe ọgba nkịta imere epọtụ onye sekuriti kpọrọ ya onye ha na-enye ya ndị ka ọma ị ga-arụ na ije na ala igbo na-enye mmadụ ego si ajetọrọ na nso gbuo ya ojetọrọ ya gbuo ọ nkịta onye nkịtị ọ mara ihe a na-akụ onye bụ onye nkịta ọ mara ihe a na-akụ ihe ọma bụ kedu ebe ga-enye ya ego otu ndozi ọdịnala onye nye mmadụ ego mba ọsi anaghị eji ọ naghị enye ya ego egwe onye na-enye ndị ka ọma nkịta ọ onye nkịtị wo nkịta onye na-enye ndị ka ọma mkpọsị nye ihe nne ọta agị anụmanụ ihe anụ unu echere nna nụ ga-adị hapụ n'elu igwe unu echere nna gị ga-adị hapụ n'elu igwe na ọ mesịrị ihe niile awụzie ndị ọzọ ka ọ baa mmadụ ịkwụta aka tiere ọka aka ịmakwa ihe mmadụ ịkwụsị aka tiere ọka aka ọhịa anyị na-enwe afụ niile ndị ichie tara afụ niile ndị ichie tara ịmakwana the most dangerous thing ịmakwana the same thing ahụ ọ gwara gị na ekwensu a ọ sokwa gị refrain from it because ọ dị dangerous but this will take this risk of dangerous and light this light and see the light have the knowledge but after evidence in Igbo I'm not making it up go to Igbo read about Igbo the evidence is there black and white mmadụ ịma ka esi akpụ ụzụ the mind is still ha akpa ha n'elu ha akpa ha kọpa the mind is from the ground wepụta ya n'onwe ha ịma ka esi wepụta ịma ili dị na chemical to separate that ili dị na chemical to separate these metals from stone ndị potassium ha wepụtacha ndị wetekwe dc anọta salt separate wepụta potassium were ya wee melt all these metals pụcha ihe niile akpụ mgbe ndị ochie for 5,000 years ago we cannot even boost of that thing today. Eji ata na agba ọka na atụ ihe na anaghị eme anyị onye kwuru data dị ebe nọ ya nweta data ọka were mefia kpọ ya anya ụmụ ibe udo dịkwarụ nke anyị jekwana na ihe ọzọ asịkwa m na obere oge anyị na-emepe ebe anyị na-arụ n'ala igbo onye ọbụla chọsịrị anyị nwere ebe ga-achọ anya ihe onye ọbụla onye agwụ na akpọta na ya ka anyị na-arụ agwụ anyị rụọrụ ya agwụ akwụkwọ nke igbo ọkụ na ya anyị na-arụ agwụ enwegho ndị anyị rụrụ agwụ ha abụọ na mmadụ anyị na-agba afa bịa anyị kwara gị afa ọgwụ ha nke ntrest onye nọ na nid yuwa nid ka a na-egwu enye gị gidline ebe ị ga-esi wepụ ndụ ndozi ọdịnala bụ ndụ ọwụ ndụ agbala gị afa gwụghị akara aka gị ijewezie na saidị gbara ebere akara aka gị so ejewe ọgba njọ na-eme pathological reincarnation ndozi ọdịnala nwere solushon fanye anyị anaghị achụ aja aja nke anyị na-achọ anyị ma ihe bụ ịchụ aja ọ bụrụ nke ọgụ rejected the negative ihe ọbụla ihe ọjọọ ọbụla ibu wee bịa bịakwute m nso ozoro gị maka na ịmara onye mba ịbịa ha n'ọtọ ọnụ ebe si obi ka ọsọ mwa na onwe m anaghị m emejọ mmadụ aka m dị ọchị so ọ bụ nke nwa na onwe gị na-emezi ịmana na enwere egbe gị na-eme ịgba kpọchigha azụ bikọs ndị igbo anaghị agbaghara mmadụ ọya ka ọ sịrị ịgba anyị ghara ime bụ mbụ mmekpụrụ gị so ọ bụrụ ọmụmụ o nwere bullet proof ị na-agba ọgbachigha azụ so ụmụ ibe onye nwe ihe obi nwe ihe ọ na-akpọfụ ọka mmadụ ụnụ ji aka ụnụ gụọ ọhụrụ ndụmọdụ nekwe infọmeshọn a ị ga-achọghị ya ka ị ga-achọ ya echi onwe onye na-ebi forever one day I will not be here again ọgụgụ infọmeshọn a ụnụ ga-enye ihe ka gold nwere ike mgbe ahụ nke obere ka ọ dịzi enwezi ha niile adịrọ data bikọs ọmụwa na-ekwu ya na wetị ndị ndozi ọdịnala e nwere ike ndị ndozi ụnụ emegide bugide ya bugide achụfụsi ha ụnchụfụsi anyị mana ntụwa adịnala ụnchụfụsi anyị nsogbu adịrọ ofu onye na-etigbu ha ụnụ megide si nọ nso a ga-ekwu egwu a ga-ata ata mbọsị ụnụ megide sịrụ na achọghọzi ndozi ọdịnala anyị anaba anyị nabazie na ụnụ atamachi ugbu bụwezie ndị ọkọ ibe na ya mana onye ọbụla gburugwo ya na ndị ọcha egwu anyị ma ọfụla na-egwu anyị dị ebe nnụ mfụ mma ebepụ ya isi nye ya tụta anyị